S. Cool on the beat.
My boy. Tunda mbele na tusirudi nyuma. My boy. My boy.
Kishore uko fine, niko like you are mine. Slowly do the dirty wine, nipe kazi sita resign. Tena kima wasema niteke, moyo ni mama niweke. Undress your body, mimi niteke teke. Oh mama, nani nichizishe, kabisa niishe. Pete ni kuvishe, watoto ni kuzalishe. Hani ni chizishe, tena ni pagawishe. Pete ni kuvishe, watoto ni kuzalishe. Shure uko fine, niko like you are mine. Slowly do the dirty wine, nipe kazi sita resign.
And as of late,
oh, I've been thinking about you, girl. Twende ukajue ghetto na watu wa kwetu ma. My boy, twende mbele na tusirudi nyuma. My boy, bendi letu milele litavuma. My boy, twende mbele na tusirudi nyuma. My boy, bendi letu milele litavuma.
Inerobi mime nshikanisha. Na drive nyenyewe super nta washika. Huyo msupa menibamba menishika. She's too pretty na anaja kupika. Sweet I'm sorry tabidi umeiza. Nimepambo nmanze nimefall nimetry kujamsha. Sijiwezi manze sijiwezi.
Hani nichizishe kabisa niishe. Pete ni kuvishe, watoto ni kuzalishe. Hani ni chizishe, tena ni pagawishe. Pete ni kuvishe, watoto ni kuzalishe. Shure uko fine, niko like you are mine. Yeah, yeah. Slowly do the dirty wine. Nipe kazi sita resign.
And as of late,
I've been thinking about you, girl. Twende ukajue ghetto na watu wa kwetu ma. My boy, twende mbele na tusirudi nyuma. My boy, bendi letu milele litavuma. My boy, twende mbele na tusirudi nyuma. My boy, bendi letu milele litavuma. My boy.
Cool on the beat.